sukaɓe jokkolɓe mali tan hollitinde on wiide Ousmane Niall Boly wonɗo yettinide kabaruji ɗi ɗo e seeɗa Oumar Waygal Douwara tawde en ɗo sembe kabaruji ɗi andi kaɓolɗe ana gondi e yiilade sanne ley leydi meɗen ndi dow kabaru muɗum ñalloma cuɓama ley yontere ƴaɓɓene nde hollitinde kaɓorɗe ɗe fa cakke en jokkina nena yewtere nde min noddirta mini magge nde e jaran ley gallude wali ɓe temettato e capanɗe tato leli e muɗum rewɓe yanaɓe ley on nokku garan hollitinde tiɗallaji ɗi keeɓi nena en timmidira e haro calɗi en kalan haala coupa américa kañe e kan égypte gondo e fiyede wattu joni o kaɓorɗe ana gondi e yiilade ley leydi meɗen ndi wattu joni o sanne nen hollitama wiyede sukaɓe de fuu ɓuuri tawdede e ɗe kaɓorɗe dow kabaru muɗum ñalloma suɓama ley yontere nde fa hollite kaɓorɗe ɗe kaɓe ley leydi meɗen ndi fa ɓeydoreɗen fama keɗen Oumar Waygal e Mahamadou Samassiou
ɓande 2017 yettare ñalloma hande o ko ɓuuri kaɓorɗe ujunaji temedere capanɗe nayyi e ujunaji tati kaɓorgal kañi en caaki ley leydi Mali ndi no Oxfam hollitiri wiide ko ɓuuri hewde ɗeɗo kaɓorɗe fuu ana e juuɗe sukaɓe ɓamde duuɓi sappo jetti fa yetto duuɓi capantati e joyyi
laati fof sukaɓe ɓuuri fof tawrede ɗeɗo kaɓorɗe ɗe sato ɓe latoro ɗon wadde guykaji e bonandaji goɗɗi rafi haybagol keeri ɗi ne laato sababu yimɓe ele tawre kaɓorɗe ɗe no muyri fof banggue goɗɗo ɗum mo inde jaati kaɓorɗe yo tawa ngal gamel ngal
fa ɗiɗo tiɗallaji keɓene jogal fedde humñide haɓude no kaɓorɗe ɗen gondi e sakirade ana wondi e yaltinde dow hen ɗati keɗe makko ko noddirte ɗo Djibril Amay Gaw komo sifi dow hen
wadde imadraji fammin gollo nder jangnirɗe ɗe e misalo ɗon yo nokku ɗo sukaɓe ne hani jaati huɓineɗe pati fiɓɓe tawre kaɓorɗe ɗe go haɓɓo wona tan immaɗe yimɓele bureau ji ɗi goto foof ne hani hindade ɗum iwde abbiraɓe fayotade inniraɓe goto foof e dow darde muɗum ne hani jaati hinnade ɗum
ɗiɗo imma daraja ne gondi e wadde wakkati nde jamare nde wondi hollude metti muɗum wayde jaam e deƴere ko wondi heɓude sembe ley leydi ndi kañe no malfe ɗen gondi e yilirade no
sukaɓe ana gondi e wadde imma daraji fa kollide metti muɓɓe e rafindenago gonɗo ley leydi meɗen ndi majjere cakkitinde waɗede waɗi aljumare ƴaɓɓene nde sukaɓe ɓe réseau mofti jaltiɗo bamako ɗo jeeyi ley nokkuɓe nodirta boulevard de l'indépendance fa kollite metti muɓɓe nden rafinada gonɗo heɓude sembe ley wuddu leydi meɗen ndi sukaɓe walde ɓe nodirta forum pour e mali ini waɗi noddago nenno fa ɓiɓɓe mali fu dokkidira juuɗe ley fuɗɗode yontere nde to moftito sukaɓe nenno gaɗi majjere tondu fa kollita kañum endu metti muɓɓe e wara horeji gonɗi wonde waɗede ley wuddu leydi meɗen ndi fa ɓe gaɗa noddago du tiɗallaji ɗi keɓene jogal caggal ɗum hollitinde wiide sukaɓe badla bugu kañum endu gaɗi imma daraji kewɗi ley lebbi gonɗe joni ɗi fa kollita nenno kañum ndu o caliɗo d'accorde force G5 helle dande muɓɓe nde nenno caggal koɓe gaɗi imma daraji ɗi ɓe sukaɓe keɓi ko kasindini laamu mali o ɓami dabareji ley yontere nde hollitinde wiide d'accorde nde egga ley dande maɓɓe nde nen sakiraɓe en jaran mini magga yewtere meɗen nde basiji sini ana wodi ley leydi rewɓe e ɓiɓɓe rewɓe fuu torraji ɗi ɓuuri hewtade ɗo mali ɗo ley hitande 2012 le saha leydi meɗen ndi wonno e juuɗe ɓe rewɓe keɓi torraji sanne dow kabaru muɗum sappo e jeenayi lewru juin nduɗo mali ɗo ñalloma keƴanaɗo haɓugol ɗi torraji e yambinama nena ɓe rewɓe ɓe gondi e daranede na heɗum ɓe gondi e waɗanede
nden ɓe cuuti kan ɓe naɓi kan to hoorejo maɓɓe on waɗi balɗe ɗiɗi o Moussa Hamadou on caggal mum o wi worɓe keddiɗi namta kan cuuɗi kamɓe ɗum mi waɗi balɗe tati e juuɗe maɓɓe
oɗo debbo momi indata suutama to tumbututum yimɓele muttuɓe yani dow makko tawe o heɓinayi fay duuɓi sappo e joyi
ñande gooto nde jaltumi yuppude ndiyamma jon e kaɓorɗe kaaldi e am ɓe mbi ɓeɓe jiɗi hurtinde kam mi holliti wiide mi debbo hurtinaɗo mo ɓeyni ɓooyay caggal mum ñande wonde min kawriti goggo goram wimi hoota to mon jon suudu an e yimɓe mum caliki kan miɗo suuɗo mi wawa natude e jama sabe biɗo kanko boni mi e jomum min kaɓa
hono makko kanko surbaɓe hewɓe jiidi hono ɗiɗo torraji e wattu baasi e ley ɗiɗo duuɓi cakitiɗi ɗi yimɓele murtuɓeɓe nawtorkeɓe fa sanne to tumbudu ton ONG lolliɗo debbo allafiya na waɗa faaba fewde e ɓeɗo yimɓele torraɓe ɓe hakke temed ɗiɗon e maɓɓe keɓi faaba bangal hakkillo e goɗɗum keɗɗanna Camara Amintou Amadou kanko woni hoorejo ONG debbo alafiya ɗiɗo faabaji e tawede fof yimɓele torraɓe ɓe na jeeli fa hande yo saria golle keɗɗanna oɗo neɗɗo goɗɗo tefiɗo dow torra mo o yii kanko dun o indataki
min kolliti ko heɓɓi minna le nokkule kewɗe ka fa joni min keɓe jababu fuu miɗen tinno hemde almusadaji men humpitinde haaje men ko mettata kanna yo yokaɓe ana jalla min ɓeɓe mbiya mi surbo debbo kinɗo rebel en yela an yo hurtinede kanno laati fur mi yiɗa ɗum waɗe ɗo en zabe no lati fu nyende goto be kalana dun jon suduma na bibbe ma yela an yo be ngadi dun na be yeso sariya yella patti be ngada yeru mun kasin yafa kay min jettiraka yafude zabe ko boni ko wadama wana min tanon dun hebbi yibe hewbe
e wattu yambingul ngonyaloma horejo oni antonio guterres wadi noddango fewdo e lede de yittino huncande hore golleji hakika yalla faaba na wada fewde yimbe le torrabe yalla dun sariya na golle galleedi maliga projet sariya huncana mo hore imade mudum yo haybude sukabe e robe fewde torraji yangul e wattu basi
umar way gallo yottake len nokko umar way gallo hono gorda
mideseli bas fola am usman nyali buli
bismillah made ngaran halde hala finatawa to tumbututo conseil communal de la jeunesse e unesco puddi projet kabar finatawa mobe nodire le mois la culture
ko woni fana o do golle usman nyali buli faabe kolide sukabe gombe tombe no kabaru bingul yidian ka ko lobbo worri e no satere dina worri le nokko mabbe o
umar way gallo le yontere warorde le ngindi be noddirta megetan kanye e bomako non sukabe mudum anano da wadde ja film mobe noddirta e regret do no nisitingol yodum film holitingol kutteji gondi do yagol njolaari le chunchunka
non jati worri usman nyali buli o do cinema waramo hollele no gay jeddi le rougien warorundule nokko mabbe mobe noddirta salle de spectacle siramori jabate holitindi yudube mbirfitito do bomako do be kolla dum le no gay jene le rougien do nokko noddirta cinematique babe mbaki do
umar way gal hedi joginda en kasen
holitindi wittan usman nyali buli fa handen yewtere monde noddirta awarnde de waran wadde le no gay jeddi le rougien warorundu yimobe hewbe ngaran tawede le hen so lan do jabi jamaade fan way hawrtoyde le no gay jeddi le rougien do nokko noddirta do CICB
umar way gal watta joni o en jaran kabaruji haro chaldi kabaru kan puddo hecci kenya hono wori hodi wonko bawdo halde hejoji di
non jati usman nyali buli nyaloma hande no hono garobe fiide be leedi senegal di takkindirde ni warana fiide e leedi tanzania solando jebi tiango altiner leedi cote d'ivoire di warana fotindire e leedi afrique du sud wakkat so sappo ene yambe jabbiri masili maji chapantati tunisia angola do pidan wakkat sappo jeddi yambe jaga boule mali de ngaran pewtindire e leedi mortandi wakkati no gay yambe
copa america fuddi sappo e nay lewru juin du leedi argentine kollitano wiede ana mila bama okupu ana jogi didallaaji hono dum wori
leedi argentine dibe pihi match ngaji didi ka point ngawel gotel tambe kebi wattu joni o messi kanko e fido makko be fur wakande pewtuno e leedi colombie de be ngattam baddi didi be kebay fi baddu goto
umar way gallo a jaraama nenno farde meden sedude wonko jogi nida en ton
non jati usman nyali buli mi halda e sukabe jokolbe gondudden le leedi ndi hollitinde wida dande kono gorga kuna usman nyali
tan wonko boda wida kan hen seda hakiloma
non jati usman nyali buli sa wiama gorko fo dum woni a andi a wadama hunde a andi a wawi yombitade a andi a jogi bawde mudu a ƴewi a yoppi dum woni gorga
sukaɓe jokolɓe bandiraɓe nan hollitinde wiide ɗo kaddude ɗi kabaruji ka patidille yewtere nde ɓe noddita tous o guere nde umar way garo waran yettininde ɗum ɗon